Yeah, on the B-Boy.
It's a boy today.
Who is in the
Zanny Music Blog.
Baby, put his own. Nangu balanda tinini rinne na kukumene. Olo bakambe kambe ni pea pape na kuziwa. Baby, wechi sakonde. Niwe wana chonga. Nshache lwende kuvika panganda. Banju kale kale wangu tashero.
Jesus.